Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Oh, unpacking a kept woman. It was so powerful. Really, bohaliko, Pastor Clara. Ngokuthi asithulele izwi elinamandla ngibonge nabo bonke abosisi bonke abomama ababekhona ngale sibonge kakhulu nako Pastor Ayanda Rakawu singenile ke manje esigabeni sesibili njengoba selishayile elesithathu ihora ntate Rabi. Thank you so much. Re abahloka hore batle batlo re sherela le rona tabatse monate. Tabatse tse leng hore le bona ba sherelana tsona ka kwa phesheya kolwandle. So abeze ngala sizobamukela ngezandla ezinomfutho. Re a leboha hore u fitise molaetsa. Yeah, go lesa sigaba ke sizongena nge motivation. Isikhathi sami sengathi nje sisalele emuva kancane. Yeah, kodwa ke akukho engizokushiya. Sizothola kwamanje i motivation ukhona la u brother Manqoba Hlabathi ezosithulela amazwi azos encourage amazwi okuwukuthi azosifaka evikini elisha. Brother Manqoba, sawubona.
Ngiyaphila, ninjani?
Ngiyaphila. Kunjani namhlanje ngalapho ePitrif?
No, mama, konke kuhamba kahle egameni leNkosi yethu Jesu. Sibuya nje enkonzweni ukuyokhonza uNkulunkulu.
Oh, nibuya enkonzweni.
Yeah.
Okay, asiqale ke ngokumazo Manqoba ngoba i first time siba nawe, sizosebenza nawe, sizophinde sithole nabazi oze si encourage ngawo. Ungubani uManqoba Hlabathi uma nje ungasibekela isithombe kancane ngaye?
UManqoba Hlabathi umfana okhulele eBitrate ozalele khona wakhulela khona endaweni yase Harmony Park ngafunda khona endaweni yaseHarmony Park emphakathini wami bayangazi ngingakakholwa ukuthi ngangihlupha futhi emphakathini bayazi sengikholwa ukuthi ukukholwa kwashintsha okuningi kakhulu empilweni yami.
Wasindiswa wamthola uKristu njengomsindisi wayishintshe impilo yakho. Wow, siyabonga kakhulu. Okay, siyabonga ukuthi kulenyanga kaMarch uzohlala nathi uphinde futhi usimotivate. So kulolu suku siphathelene.
Ngiyabonga kakhulu. Kokuqala nje ngicela ukubonga uNkulunkulu ngalelithuba asiphe lona egameni leNkosi yethu Jesu ngoba singaplena konke kodwa nje ekugcineni kwakho konke kube umuhla kaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomuntu obese lahle ithemba empilweni. Ngifuna ukukhuluma nomuntu obese acaba ngokuthatha izinqumo sokuthi ngoba naki impilo yakhe seyiphelile ukuthi it's not over uNkulunkulu engashongo. uNkulunkulu unenjongo ngomuntu. uNkulunkulu wamdala umuntu wambekela okuhle kokodwa. Then bese kuba khona imimoya ethize engaveli kuNkulunkulu efuna ukudestroya impilo yomuntu ngoba lithizwe kaNkulunkulu uSathane akezi ngokuhle but uza ngokudestroya nangokutshontsha nangokubulala. Alibonge igama leNkosi. So kunamazwi alapha encwadini kaMikha chapter 7 kuverse number 7 futhi sigcina lapha kuverse number 8 lithi mina ngiya kubheka usimakade ngilindele uNkulunkulu oya kungisindisa. uNkulunkulu wami uya kungizwa. Sitha sami ungasini ngethambo lami ngokuba uma ngiwile ngiya kuvuka. Lapho ngihlezi ebumnyameni usimakade uya kuba ngokukhanya kwami. Amen.
Amen.
So bantwana baNkulunkulu lelizwi leli likhuluma nomuntu ozithathela isinqumo sokungabalalela abantu, wathatha isinqumo sokuthi yena uzokubheka usimakade, ukuthi yena uzolindela uNkulunkulu oya kumsindisa. Ngoba umuntu nomuntu fanele ayithathele isinqumo sokuthi uyaqhubeka yini nokulalela abantu noma uzolindela uNkulunkulu omdalayo. so lo muntu uma ebhala lelizwi kaNkulunkulu uthi ke yena ke usuzolalela uSimakade ngoba unale understanding yokuthi akekho omunye umuntu amazi kangcono ngaphandle kukaNkulunkulu. UNkulunkulu owamdala futhi uNkulunkulu omaziyo lithi kaNkulunkulu nasencwadini kaJeremiah lithi ngingakakwazi Jeremiah uthi ngingakubumbi Jeremiah ngakwazi. So uNkulunkulu owamazi umuntu even nabazali bethu bengakasazi thina but yena uNkulunkulu wayesesazi. So ngizothi abantu mabayeke ukulalela abanye abantu ngezipilo zabo benze ngazuthi izipilo zabo ziphethwe yimo kanti umuntu ophethe impilo nguNkulunkulu alibonge igama lenkosi. So engazuthi bonke abantu bangasusa amehlabo kubantu bawabhekise kuNkulunkulu ziningi baningi abantu namhlanje abasemathuneni ngenxa yokuthi balalela abantu. So ngizothi umlalelo lalela ekhaya engazuthi bongambheka uNkulunkulu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uma libuya lapha kunumber 8 likhuluma ngegomuntu oyisitha lithi sitha sami ungagiyi ngethambo lami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Selikhuluma ngegomuntu ngoba akekho umuntu ophila emhlabeni onganaso isitha. It might happen ukuthi wena songakabazi abantu abayizitha zakho but wonke umuntu mephila emhlabeni nature ukuthi ke wonke umuntu mephila kube khona ukuthi engaboni ngasolinye nabanye abantu and it might happen ukuthi abanye abantu bakuzonda futhi noma ungonanga lutho because abantu abaningi bayasentshenziswa ngemimoya. So lithi uNkulunkulu ungagiyi ngayo ngamanye amagama noma ngabe ubani umuntu ombonile ahamba endleleni wawa endleleni akusiyo ijoka lakho lokubukisa ngaye akusiyo ijoka lakho lokuhlekisa ngaye because abantu abaningi banalento yokuthi uma umuntu evelelwe yinto ethize empi into abagudi kuyo ukwenza njani bathanekayo ukuthi bamemezele indaba yakhe kubanye abantu akusini ijoka lakho lela because uNkulunkulu uNkulunkulu wethu sonke. So izinto kaNkulunkulu lithi ungajabuli ngami ngoba ngiwile ngokuba ngizwa kuvuka alibonge igama lenkosi lithi lapho ngihlezi bumnyameni lapho khona impilo yomuntu ngoba yabona impilo yomuntu inama seasons bazalwane inama seasons kuyenzeka kube khona iseason la khona izinto zakho ziflow khona kuyenzeka kube khona iseason la khona izinto zakho zingahambi kahle yini indaba ingenxa yeseason but kungathi umuntu akule season wena ongekho kuyo weyena akule season embi engamhambeli kahle bese wena uhlekisa ngaye because izodlula isizini kunento kule example enhlezi ngiyibekela abantu ukuthi yabona isihlahla sama orange siyohlezi siyisihlahla sama orange noma ngabe kuthiwa ama orange awekho kuleso sihlahla but akusho ukuthi akusasisi isihlahla sama orange yingenxa nje yesizini kuphela ukuthi ayakafika isizini yokuthi sichiphe iphele.
Wow,
amen mazalwane. So ungabukisi ngomunye umuntu kodwa kuko konke umunye umuntu umotivate umunye umuntu umbambisana umunye umuntu umtshena ukuthi kuzawulunga alibonge igama lenkosi. So ngizosho ukuthi yithi sonke silalele nakubo bonke abantu uNkulunkulu sithanda sonke bazalwane asikwazi ukuthi singabakhe futhi siyohlezi singabakhe futhi kuyogcina uNkulunkulu ezimpilweni zethu. Amen.
Kunjalo impela uyazi ngithanda la usho khona ukuthi abantu abayeke ukulalela abanye ukuthi bathini ngabo as if impilo yakho iphethwe ibona. So instead yokuthi silalele abantu asilalele uNkulunkulu ukuthi uthini ngezipilo zethu ngoba sidalwe ngaye and futhi waphinda wasidala ngomfanekiso wakhe. That is powerful, Brother Manqoba. Thank you so much ngezwi elinamandla and sibonge kakhulu nanokuthi usiphe nje isikhathi sakho ekutheni uzos encourage nasevikeni elizayo kube njalo ngathi.
Amen. Yobanjalo
manje. Amen. Mongekho la emoyeni utholakala kanjani? Mhlambe kulabo abathi hayi mina yazi ngisathanda ukuthi u-Brother Manqoba angikhulume naye, angimotivate nansi into ingiphethe la.
Amen. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyisebenzisa i-WhatsApp. Number 0633 85 800 73.
Ngicela uyiphinde.
Yeah, 063
35
800 73.
And then go social media.
Also Facebook, Men M-A-N in Tabati. Then ngiyatholakala nalapho.
Oh, u men lo ushothene igama lakho uManqoba.
Amen.
Okay. All right. Thank you so much and may God bless you. Asiphinde sihlangane futhi next week ngaso futhi lesi sikhathi. Angikuphelezele ke ngalomhlabelo ka umfundiso Andile kaMajola uthi nanoma niyangibona na. Bless you.
Ngiyabonga, amen.
It's more than radio. It's a way of life. It's 657 AM. Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.